Yesu akulembera Yinza joku busa busa Yebwantwala bulijo Byona emibela munze Tebi yinza kundumya Yesu ye mukumi wange Yangabiro ulamu Yesu ye mukumi wange Yangabiro ulamu Mulukendo lwange lwonna Yesu akulembera Abalabe balinumba Ye alima wangula Elani tusane sanyu Minji mumi lembeje Enjalabwe bangenuma Andisa kumereye Enjalabwe bangenuma Andisa kumereye Mulukendo lwange lwonna Yesu akulembera Elane mwembanga nkoye Aposa wosa mangu Enyo tange nyuma enyo Gekala majenzita Oyolwe wazi omufa Ama siko bulamu Oyolwe wazi omufa Ama siko bulamu Mulukendo lwange lwonna Yesu onkulembera We omulokozi wange Eyamfulo mwana wo Kangutendereze bwentyo Mirembe gitagwa wo Naimba nesanyulinji Kwemununuzi wange Naimba nesanyulinji Kwemununuzi wange